breaking ya mina vitinga mukendo kotegno meja kel kokenyu ka nyathini yo wen sachiel kata kamar kamano to wenot ngimithima. Analo wari gotieno nyal ng'eng'o kiugago
omoa.
Oh, Matumela, you know, I'm not a woman, no, I die, you mara.
Thank you.